blood squeezer alongside wise man. Yeah.
Badass. Blood squeezer, niko big rapper. Domana tawazungu wakinyone wananiogopa. Ina sauti kubwa sana kama thunder. I'm black and feared. Tonight like a mamba.
Ulwa shino vangana. Ulwa shino vangana. Ulwa shino vangana. Wanda yo hanga na za mogulai. Mubi wa muna gasi gagasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hanga na za mogulai. Mubi wa muna gasi gagasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale.
I give it to my papa. I give it to my mama. I give it to my sister and all of my brothers around me, yeah.
Yodo uleza, sibi mkuroleza. Uli omuye kwa toka tonda. Yina yine nseno.
Oh, check up.
I ande hanga kimya hanga kisiri. Nepapa wafubana semba gongo mundu. Naribona abuchai mwengi na mtu family. Rashine o hangana. Wanda yo hangana ze mogulai. Mubi wa munanga sigakasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hangana ze mogulai. Mubi wa munanga sigakasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale.
Once upon a time nilitoka mjini, nikarudi home kule kona zazi. You know being a city boy nilipendwa sana. Yani hela zilikuwa ndani ya mfukoni. The next day tukaanza heavy tour. Vinywaji za bei kali tukazikunywa. Kama najua rafiki ni rafiki, sisi kwa sisi sikudhani nitarushwa. Nilipoishi maisha njema bila tatizo. But after 2 weeks pesa zilipotea. Sikukuwa na marafiki, sikukuwa na hela. Kila best talking text, I won't reply. Watu wamegeka from easy straight to busy. Walambani niliwasaidia, kwanza kuncheka. Nikawaulize vipi, ninatusiwa. Nikisonge closer, ninaletwa riadha. Mini mwizi, au vipi, inanuma skiza ngoma. The squeezer, yeah. Second chapter.
Wanda yo hanga na ze mogulai. Mubi wa munanga sigakasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hanga na ze mogulai. Mubi wa munanga sigakasa. Kumoye se kuisuta ho. Namba sabi hale.
Wama taka situera ka kukolera tuera. Naribo na sinu sifikisha kususa. Iya basi lela lela lini mesi kwama. Kulwa shino hanga na. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Bandi uwi. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Bandi uwi.
Black squeezer, niko big rapper. Domana tawazungu wakinyone wananiogopa. Nina sauti kubwa sana kama thunder. I'm black and feared. Tonight like a mamba. Ninatoka kule kala cha isitoki samba. Tena mimi mtoto sio mgiza mama na skena paka masanda. Wengi mnapiga tumia hit ya General Zamba. Ndio maana mtu sio like me sikali kama black squeezer. Black squeezer ndani ya mziki siwezi tetemeka. Hata mlete jemenyu fresh boy fit the maker. Nasikia napanga kwenda kuimba kule kwa America. Lakini zangu zitapiga paka Jamaica.
I and the hunger kimya hanga kisiri. Nepapa wafubana sembe gongo mundu naribona. Abuchai mwengi na mtu family. Rashine o hangana. Mayande hanga kimya hanga kisiri. Nepapa wafubana sembe gongo mundu naribona. Abuchai mwengi na mtu family. Rashine o hangana. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Bandi uwi. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Ulwa shino hangana. Bandi uwi.